to praise you for your goodness and your kindness. Your faithfulness and love you show to me.
Said I wouldn't make it, but the one that lives in me, it's greater than he that lives in the world. for Babo our Jumadi soon and Witi Mosum for Osayakutu and then Minimodi Ejumay and a deacon Okudi Baby Kakra and Untining Amiya Duma next week over Abakanya home. And into your fa Babo our Jumadi so Yaditia, Impenium for Yatia, Yaso for Yatia, Unconcry and Numudi Jumadi Nana and Anopay away Sudinimo. Enum ni yesɛ ayɛ onyame adom onyame ebambo onyame hunu mopa ene ne so ato me ne omi enu sɛ yɛn so yɛn tena sɛ sɛne anwom na ɛda kyerɛ ni ka sɛ akpɛ na ma wo yɛda onyame ase ɛma celestian donko enwom ɛda kyerɛ ɛfi sɛ sɛ ade akyɛ nsɛ ya ne yɛ aseda ene sɛ yɛ de ma onyame na eye aye ye nesesiye dima onyame na eye enkamfuo nesesiye dima onyame ufise ene onyame ama ye nwo na domino abroso edi ama ye na wama adepebi achinye ya na yefa babu wa wajumadie yisu edi chiyamo enunti yewo niyama bibira yebe sunya minu miye no enebe sunya fise ne dika iniha enunti no ubetimi ya baso emre ni drusua na ye nyina yesunya onyame asem ewo babo awa jumadi so enti gusuma efidie no ena heya Akaminu mienu ye wiesa. Nanzo so dani da unyame ne humo brono. Ed gusu e boye humbae. O dani o mani nukre dieno. Ed ye debiara fufro edemayen. Even whenever we are not faithful, he remains faithful. And untine ye ni muse. Se unyame ne humo bro enamaye nyesa dia. Enye ne anope ni uye mwenye na kane se. E yasida enye edemano. Eya ye ye ene ade mana if you say eda obe gai ye na humo bro e wo ye so no mi no mi enu ye be wie sa ene nje na no pe di kan ye fa babo awo jumade so ye de tia ba bibiara owo biara sa na mama Esther so so no ye tia osofo onyame akwa ye te onka awo fi de so ache ene ye fa babo awo jumade so ye de tia any other name for the tour, any a sophomore penny for Senior Medican Yakan, original, that would be any more contributed to programs in Yan, Penano Pay, Yedi, and Chiafi, Unamimo, Edema, Namiko, and Saddam Post, ya, your mammy back could be a while, Musota, Etienne Pan. Sister Jane, Oko cries for the world, and Nano Pay. Me fa babo awa jumadi su mende echiao. Eniti sene amaka na gusuma efidi enu ena haya nene onyame eni mimi enu yenyina ena yebidi ejumei. Onyame enka wongu.
A refrain won't be pang, and so damn in Payan, they said. Me ran fipa pang, why I'm here. Essiane Kajanya said, a refrain won't be pang, a dear bank on a misran, they said. Me ran fipa pang, why I'm here. That's a me punk on punk, or shamachi. Baby, I'm a friend, baby, I'm a baby. Or therefore, stand by and take account, or therefore, wait there, it had to be you.
That's right.
I said, me boom, 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 kosha mechi. Baby, I'm a friend, baby, I'm a dee.
Nyami asibio emre yaso ese naduma amaya tiasi yedina dumna ebisua na sem emre yaba nenemui enunti samre emre aminomi eno ye ba bisua asafo erade nenumu asem ana se babo wa eye trekonkon enunti no ye bompa ye na ya she tumedie no ase asafo erade ena no peisu ye de aseda ma yɛde aye yi ma yɛde nkamfo ma ofise yɛ katrema egusu ɛda yɛ bɔdwu mu yi na ɛyɛ wadu mara kwa ɛnti yɛ ba wanim biu ɛmra yɛ besia wasɛm yi yɛsrɛ wo nyansa yɛsrɛ wo mu konkono yɛsrɛ wanim adom ɛsɛ mɔbɔ yɛ ti dɔ ma yɛnti ase nyansa ne nhunu mɔ foforɔ asafo Awurade ɛnanso so yɛbɛtumi ade ate wasɛm ase na yɛhwɛ wasɛm ayɛ ɛte sɛ nea wahyɛ yɛ sɛ yɛnyɛ no we na yebisa wo enano peyi ewo udoba Yesu Kristo edemo amen enunti enano yebisia unyame asem se eniema onam ne difo eka kireye efa concerning his coming in a second coming no eni kwa se yema yiwire fi enunti no ye kasa se ema wire mfi unyankopon ema ya washa tu hose ebebanu. na emere bebre no se enipa edidi emenya anase enipa enya ne ho na enipa enya enegie kakra bi eba ne ho a ne wure timi fi se eda bi susu wo ho a onyame ahyehye ato ho se sada no wodi nabufuhie nyina abeye den ebehwie ede agu enipa ewo asase so enye nipa mpo enko ne mom asase ani mu ani ema ni ema wa asase su nyina na onyame abufuhie ebetimi aba so eni ntino bible no administration e ka kire se ye ma ye wire mfi sada no because sada no ebeba mpofri mu sada no ebeba ti se oyifuo eni nti we na ye nyina no ye kaka ye hu na ye sua no ene anopai ewo bible awa adwuma edie yi so and in the dream maybe a phone lines now at him now you know I tell me I contribute to send you where and you're preaching addition and I you know I you see a bit me a check on your me asem now you know I tell me a share I am a sad I know I'm a man to you and you put free mu and mara you did you know now you pay a baby pa I don't know now you do to your honor Sam Reno and I say you will fear sa ayi onyame dai ebeba befumie mu ne se efuie mu ne se amwabo aye ho a edi eben ena ebeye ana se akonta ben ena ebeko na yakọ akwakobu enu nti mekan Peter enwoma no a etosu emienu second Peter chapter 3 mekan everyone no akoka 10 second Peter chapter 3 make everyone no akopem 10 and ntino yentie onyame asem second Peter chapter 3 1 to 10 make I obrofo me na me bia make I otwi ne mo ekakra for enipa wo muntimi enti ayi pino ase eye no enti second Peter chapter 3 chapter 3, 1 to 10. At the second episode, beloved, I now write unto you, in both which I stir up you, pure mind by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord and the Savior, knowing this first, that there shall come in the last days of scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, or things continue as they were from the beginning of the creation. 5. For this is they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the waters and in the water, whereby the world that then was being overflowed with waters perished, but the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, preserved into fire against the day of the judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of these ones, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promises, and some men count slackness, but is long-suffering towards toward not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the element shall melt with fervent heat, and the earth also, and the work that are therein shall burnt up. Amen. Mekan ewo etwi nom no. Ose adofo yei ne enwoma a etoso mienu a metre mabremo. Emu na mede enkaye mekanya mo adwene jejeje. Fe monkai se monkai ensema edifo akronkron no aka atoho no. Ne yen a yeye mo asomafo ahyade a eye yen Awurade Yesu Kristo agyenkwa no die no mumu no yei kane se na edi akyire no muno fedifo a wodi won ara akono echi bedi fel beba abeka se neba no boshe no ewo he ifiri se eja anoma dide yi ade nyina te se de ate firi ade bom fiti ase na won a ope yei no ehunta won se ifiri tetete no osoro ne asasi a ifiri nsio mu na efa nsio mu ebetim ho onyankopon asem so no ewo he won so ara na enam na insuiri esai ewiase a na ewo ho wo ebre no so no na osoro ne asasi a ewo yi odi nasem no ara akura na odi asie ama oja ama atemuo ne nipa emumuyofuo sayedano. 8. Na adofo mama adie baako yi enhuntamo se dakro ye Awurade eniso mfinhia apem na mfinhia apem ye no se dakro Awurade enchare ne boshe ho se die ebinum no ese ne se echare no na emom oma ne bo jochere emamo ompese enipa biara ebeyira na umom opese won inyina benya adwensa kiremu na Awurade dano ebeba sedie owifu oba emu na osoro de kukrudu ebetwam akro na ewiemu mfitiase die ebeshi asiye na asase ni emu enuma ebeshi adofo no onyame asemini. Amen. Enu nti yehwe Peter asemi ya na woka echre enu anuma na wonu omosum ombe didi no na yomye nipa bebre ehunu se do emra onyame eka se wode bone odi be se wiase obeye wiase bone no emre no asun atwam nanso no enipa bebre hunu se samre na wonyame kaaye no enya ade a eba enu nti ne wo mo twen ya se nko mo be hunu sa judgment day ne na sa judgment day ya me o mo starte akikan sem se edie be na papa ye wo kan kire yen se nko wonyame da bone ebeba anka ba ɛno nti neɛ kan wɔ se na agyanom deɛ woma yɛ den agyanom adeda ɛbɛpem nɛ yɛhunu wosɔreɛ bi anaasɛ yɛhunu da bi a onyankopɔn ɛba bɛsɛe no nti no onyankopɔn deɛ ɛnya adeɛ a oba be se iwiase ene ntimo maye ni di inaye nom sane nipa bebre so so afa ne se ene wiase yi eda ho ema wo mu ene nti ade achi na o sehye ne plans ade achi na o pesed okoye di ono peso ya na okoba na ni wire fi ne ho ene na peter enam enguma esi no kan se we ye nguma etosu mie no a wo twera bre sa esiafo no nanso no nia edi mutitiri ni se ma wo mu ma wo mu wire mfi to ma wo mu wire mfi efi se se wo mu wire fi a sa dano ebefu wo mu mu eti se de owifuo ekọ no akọ akọ wiya ade nemu mu no onyankopon no ne bosha wa se nyina no enye se bia ompese ebebem anase oche ewo ne boshe ho nemom ohwe se minu mienu nyina ebeye den yebenya adwen sachira enu nti wabie ne pono no ato ho ede ama minu mienu chani abebi ayako akwa akoduro bebi ayatna bebi ayaye ye niema akoduro bia no onyankopon ehwehwe ye se minu mienu yebesan den yesan aba ne nchen efi se bible se obonie ni ewu no enye onyankopon fe enu ti na dane da wabie ne pono ato ho ede ama yen se yemremu se ne be ya ono asafo urade obegye yen ai hunta se ma ewo mu ni se se eba se minu mienu se ye sakira ya dwion te ya sakira ya dwion e onyankopon ba na etos mienu ni de obeba ene tu enya minu mienu ya dwen sakira na ye sakira no enu na be ma ya crown Yesu Kristo ana se ye di na gwa esi ho ama no ama na di ne hene because na djuma ese se wono ankasa oyie se wodi sa hene no ese oyie onyankopon ese oyie onyame ba ne de waye wie dada eni ti se ba se se yan sakira ya dwen a ana se sakira na dwen a emfa hwe enkoka na henie no a ese se oba no eye dien a se se na djuma no eno no oka no na se me se it is finished emre obewu ye no ohunu se waye adwuma pa he has wako okopa enu ntine ninkunim abotire ni de wonyame asiesie edia ato ho amane dada enu ntino eye awo musa minu mie no ya betna wonyame na ase ye nim sane ma we nyina bat ogusu wo hyeye se ye betimi aye amana brusu na ya jinedi na tena bia wonu kwa kwotena no wodimu biso amayen amayen so yetimi ene no akwa kwotena enu ntisi ye hwe ase na wase onyame wo ne bosha wo hye no enye se bia otwentwen ne nase na emom ohwese minu mienu ye betimi anya agen sachira tania emre kakra abei menidi kan na ye chirechire se onyame boye koko bo se munhweye ni nyina kire se emre bi a edi a chire no ne yesese oba no obeba eni nti se yenhweye nyina na ye ntie na ne yesese oba no oba minu mie no ade ben enna ye beye to nti onyame boye koko se minu mie no yenhweye ewo ye niema ayeye sanie ebinum akase senka obeba anka waba nanso sanie tie biara no asafo urade beba ifise wase wodi nanum asem ena asasi nyina wodi kraye wodi nanum asem ena diye emuni emenyana enu nti sanie emfia pem eye nani so dakro no sanso so na dakro eye emfia pem ewo nani so enu nti dia no pese wono no eye no ono obeye enye meme no mie no na ebeka kire ne sasaforo ade yewe na waba beye ba se ni etie biara no obeye but onyame mpese menu mie no no yebewu ewo yen bo ni mu enu nti na dane da wabie sa akwenye edi atuho edi amaye se yen susu no yen fasa akwenye yisu na onye yen ne fise se o fasa akwenye yisu na oji yen ya eno ena ebebo aye to na yetimi akwenye nchen enti se yan satira ya dwen ti se de da bia na ye ne dikan eka no na da bia ye tena ba bia ye tena ye kan ase ye no se na onyame dan ebeba se owifuo ti se de ya kwada na do na obi akromfo aba ye so no oba bi wi aye no ebe ye dini se ye betimi ya bo aboa ye na ma no because na ya da enemumu na akromfo no eba ye sa pepe pepe na onyame dan no ebeba ɛno nti sɛ ɛba sɛ sɛ onyame ɛda no ɛba saa mmere no a meno mmie no yɛbɛyɛ dɛn because bible no ka sɛ sɛneɛtie biara no onyame da no ɛbɛba because sɛ yɛkan numbers 23:19 no a ɔso onyame ɔnyɛ nnipa no ayɛ dɛn na wadi atorɔ ɔnyɛ nnipa no asakyera no adwen sɛdeɛ mekaeɛ no menyɛ ne bɔhyɛ no ɛyɛ amen ɛne ane ɛno nti sɛ ɛba sɛ sɛ yen tie wo nyame asem na da ne da no ye ma ye wire fie ho na because of the pressure of the world in intino ye ma wo nyame asem ekoto ba bia enni kwa sekoto a ye da ho da kro anado na waba ti se owifuo na menu mie no nyame soma ya som frie mo frase ebe pem sa amre no se eba ne so ba betu ye se owifuo ne se ye da adeja ɛno na menu mie no yɛ ho ɛbɛkyerɛ yɛn ɛno nti sɛ yɛkan bibi wɔ hebrews no mu no a hebrews 10:37-38 no a ɔse na aka kakraa bi na deɛ ɔbɛba no na waba na ɔrenkyɛre na deɛ ɔtene no ɛfiri gyidie mu ɛbɛnya nkwa na sɛ ɔtwe ne ho a me ekra eni erenso no so eni nti wo se wo mu a wo mu fridge die mu no wo mu na wo mu beye den wo mu ebenya nkwa na obi a obetwe ne ho afridge die ne ho ne de enya ade a obenya de en obenya enkwa so eni nti ni se ni wo nyame asemo a wo ka ekyere yen eni nti yen hwe ye se yen twen ye ho enfri gidie ni mu sani ye ne pressure of the world no abeye lax sa wo hwe niema ekoso owi ase a wo so beka so beka akopesa niema ne bi ba se wo anhwe ye a wo kopesa niema na wo kodi sa niema na chipe na watwe wo ho afri gidie ni mu na ne esese oba no na wanya ba se eba sese wanya ba me ne anom ehne fa na ebewie ye sen ɛno nti ɛnɛ onyankopɔn asɛm ni sɛ nyankopɔn mayɛ no ɛbɛba te sɛ owifuɔ ɛno nti ɔnam peter so ɛremande yɛn sɛ yɛnyɛ very careful na yɛnhwɛ yie ɛfiri sɛ ɛnkyɛ koraa no na aba abɛfu yɛ mu te sɛ deɛ obi a wobɛwie adeɛ aba na sɛ deɛ ɔba abɛwie adeɛ no ɛba a mene mie no yɛbambɔ no ɛwai so watwintuo adi fie so a ne ɔpɛ sɛ ɔfa firi yɛ hɔ biara no nnipa no ɔbɛfa saa na onyame ɛda no ɛbɛyɛ na ɔse na ɔbɛhye ewiase emu nneɛma nyinara kyena na medi ka kan sɛ emu ewiase emu nnipa ne mu nneɛma nyinara ne ɛbɛhunu amane onyame nsɛe sɛ ɔbɛsɛe nnipa na wagya nneɛma ɛwom ɔsɛe ewiase ne emu nneɛma nyinara se yɛhwɛ America, any Spain, any Germany, Nansen, Ensua, a tutor, any a Viane, a Ija, a Shia. You will say, a nipa bebre, and a fa or yaumu, yeshe a Haiti, and Emma, as he was also Nansen. So, a nipa bebre, and a fasa yaumu, a dime bebre, and a bubu, and Emma bebre, and a say, and in Tisa, when ya met down a drusua. Sei pepepe ena ebeye enti se base saa ne meyi etuye ne se base yenim wo nyankopone a edie ben ena ebeye Adofu weni wenya kupon aseme nano peyi minimu yesunya. Enunti nubeti mi abem eye 0207371619. 0207371619. Nandia woso owono odi ababe kaho. Emra unyedi unyamia semine amba ne ewiye ye. Enunti nula ensino edem ubeti mi afre. 0207371619. Peter se oremande yen se emre bi ba onyankopon obeba etise owifuo enu ntise nipa didi nom na osore na okuni nyuma so na oye ne oya eni kwan se oma oyurefi sadai efise senia adichinyetie no sana unyame emaye nesutie senia isumuba na senia adiechino sana unyame emaye etie senia obida wuhunu na obopitri na odia sorena sana yena ensorena na unyame bano na aba enintini wampese minu mienu yebetina yemumuyum wampese minu mienu yebetina yeboni imu na sada no abetu ye mpufrim. Nemom nebua echerifu na oye long suffering God inti na pese minu umie nunye na we come to repentance. Sene beya oba obeji minu umie nun. Lenti unyami nshirao. Ewo ene soso se utie odua fidi ene etuha. Lance no edaso edem. Eninti se uwo contribution biya obeti mi edeaba. Na yenye na yashe na yaye aninti emra nyomi ekoso no lance no mebi atum obetimi afre na oso di de odube kan ono aba ya obetimi ade aba. Adam 0207371619. Obetimi afre na do contributions for Abba. na etie fo aha na ye de babo awo djumadie ne nyina ac mpp mpanyimfo no abaden due mu eni ntine enyi wa fidie no mfia amane ngusu na ha na neso mu wo nipa ebebre e de ebremo ye bompa ye asafo rade ye de aseda ma ye de ayeye ma ye de enkamfo ma se enen so abeka ka se ye didi na ye numu aye nkai se edebi so ba wodi uja ebeba beshi ewiase